ishe uhamba njengokukhanya njengelanga lasekuseni. Izinyawo zakhe ziyathula kodwa umhlaba uyama. Akakho kumkhele kodwa uyinkosazana. Akadinga amazwi ubuhle bakhe buyakhuluma. Aisha, Aisha, Maya mama tega malaika wanakutaja. Aisha, Aisha, I love you.